Turn it on.
DJ Twist
Exclusive Zayn Hype Man.
True story ya mujuri Banona chungo.
Bring it on.
As you know, kusisira sina pwede mushe chuna. I caught my side chick kipange deti kuma afternoon. Nina pembele lapo kunini ndila parum. Kule sekesha kumu pashize bige e boom. Hapa yankala spanga tere leba swine. Nika sleep over kaenda mailo 9. Kelonga akamba so zive cheni sign. Kuzankala koka something akamwamoka wine. Wangu na tuma na stata ya kaulendo. Tapuwa kambochetu wa mamimu pwela na mendo. So I call dano kausa baby endisa. Novela chati sorry this boss inza kwa nisa. Ataka mwaicho na yamba chivereshi. Send my money back for zero na chivereshi. Kana zimia chechi phone ino chosa mochi battery. Ninana pira status kana tume baki. But after some time ninatumira Natasha. Enzo mangisa cheto sisi pakabuacha. She promised to come with you pakabuacha. She was like yellow ni makumelela mata. What a good news after being disappointed. Mulungu sama gona nizimvela che anointed. Story hizi vika china tasha ni mbama. Nichimwela tu poto ya power. No ni chaila vikyo konje vela momo stan. Nitumile ya transport pali mobile man. Natineza pwezo kafika yuzinga yako. Nachwati I'm broke nga nisosi ni pwerako. Ninatuma fosari ya langi za tiafika. Na location pa apu ya kwatu kwa linda. Then I realize kutina eni kuluku. Nonuza sinza pwela spana ni mange kumutu. Ata choka bose ndi mwe malazo. Musa nifuntika bachi Natasha palitako. Touch papatira no topping apoka 3 pin. I thought I come quick cause my body was freezing. 1 hour later ninamvela cheka no kukudo. Natasha apone na power win at this more. Mubili wanda lama na chitonze la pa bed plus. Nina chipingila so na chosa kona shit. Nifuno kwira she goes like no we can't do this. Why would you fast what it ambe koma movies. Nichesa na tini na tiri tamwa pa ma series. I'm sorry kamfana but I'm still on my period.
Exclusive to Zayn Hype Mag.
Mr. Frankie Pamungu. May dogs I see you.